Eli Toto the Subanis Le Padre the Good
Super Kings Musicals
Era no Eli Aneno donjo kuma
Chris Siki
Minyo era no Eli Aneno donjo kuma
Uluch kuda miri kume makene Wapi ustini sisma
Matinde dendi mami oh. Gino timu ono mabedo genyate Matinde luonga dadi
Otaka Jackson budi soba wapi jemu budi kindo
Era kodonjo kumi makata puonji Okenyali winje sejego
Odiri unyakaji musesa imono molo odime
Era kodonjo kumi makati uondi
Okenyali nene sejego
Era kodonjo kumi makati nyise die
Okenyali nene sechego
Era kodino wangi makati lware bugo
Okenyali nene sechego
Donje wiya we sana ke weche mange Okanyali winje seche giro Ero ko donje wiya ndo kati nyisa ngo Okanyali winje seche giro babae Era, era, era nigi pawa mato Kima senene era ni Okanyali Atamati
Ah Lit ma winje chunyo ane mangeo
Wacha ni enjoy maisha yangu mos mos mos
Nipunge pepo wabari mos mos mos
Ati breko semia era mawom Imewahi kongewa era mawom Nikule maisha mos 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 Shike pia yangu mos 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 Era, era, era nigi pawa mato
hey.
Usha ipendwa, ukazalishwa Baka ukachwa, tena ukagongewa Staki mawazo tena Staki ni umizwe tena Staki nyoko nyoko tena Spendi nyoko nyoko tena So don't beep my phone Don't call my phone Don't beep my phone again
Kasema unitaki kuniona tena
Mimi siku hizi mambo ya mapenzi nilisema no 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 Natafuta pesa, natafuta ganji Ama nyongima Weke chando niga kode weche manono 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 baby Hatuna dipenda, atina kutaka
Mapenzi ya siku hizi Haina faida Mapenzi ya siku hizi Haina faida
Kazi yangu Nitafute pesa Kazi yangu Nitafute du Andoto yangu Nipate kanji Sifu izi
Natafuta du
Sweetie, what is wrong with you? Acha izi
We, kambali Mimi mambo ya mapenzi nilisema pana Acha nifanye kazi nipate pesa yangu Nijenge nyumba yangu, nijenge mama yangu Wewe
Mapenzi ya siku izi Haina faida
Omari Nash
Mapenzi ya siku izi
haina faida. Kazi yangu nitafute pesa. Kazi yangu
nitafute du.
Ndoto yangu nipate kanji. Siku hizi
natafuta du.
Sama madokongo tamiela jawa na enjoy.
Nasikia vizuri.
Na enjoy.
Nasikia vizuri.
Ajawaringeremo otubujuki. Ajawaringeremo otubujuki. Bulolo imanyisi inde adonga kena. Achamongema na enjoy. Achamongema na enjoy. Na nenepa
nasikia vizuri.
Na enjoy
nasikia vizuri.
Super Kings Musicals.
Producer One, Chris Musiki. Sounds from